Killing us, see when and the wangu na mimi belling us, Viloshan Kubali, I say mimi bus, Tosha, Tosha, Vilo Chungu Yangu may pose, Pigia mam, Shona Kuposa, Nakosa Sio Kosa di Kosa, Basi Tosha, Tosha, Saimini Boda nataka situ seto, Tupange na mapadre kidogo pale petus. Watamani yetu kaka sunje na kapetu na ukumia kidogo kwako mimi detu main bona na keep up na plan B atuwezi wachana kawa ikito na Frankie usipote njia au mafisi wakupate karibia kwangu kidogo mpige mati
wapi na mimi nipo kwa wapi mama pamoja hadi mwisho hadi mwisho kama ya sasa nikurasa mpya sini kukiss ni kuchu Gani baby I'm coming soon
Wabi
Tumerudi ya na Usima kweli na kupenda sana
Sini kukiss Ni kuchum Upande gani baby I'm coming soon Furaha yangu tumerudi ya na Kusema kweli na kupenda sana
Ni kukiss Ni kuchum Upande gani baby I'm coming soon